kino kyekiseera muteekeddwa okwongera okumugondera ebintu nfaafa byakukoledde Katonda eyakkola
wenjira n'embirowooza byonna mwana wange nga byewuunyisa
mukama gyakujje kale wala nnyo
mukama gyanjijje kale wala nnyo
ebigambo bingi ebizibikya oteekeddwa okubigumira wadde abalaba abakukiikanya kizibu nnyo okukuwangula
kaneesibenga Katonda wange ebyange abimanyi byonna
nkumanya gyakujje kale wala nnyo
waawo gyanjijje kale wala nnyo
olulala wagenda n'olwala n'olabika nti tokyalamye uli wa mukwano nakankana nti wotuuse situdde
abantu baja nnyo nnyo nga tebasuubira nti obanditte
mukama nankolera kale amagero
kale nankolera kale amagero 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 ani yali amanyi oba sesalire ndidde enkulu zekwebaabikako
tewali yali amanyi
ani yali amanyi kyoba sesalire ndiyita mu mwaka guno oguweddeko
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi kyoba sesalire ndiyita mu ntalo zino zenzize mpitamu
tewali yali amanyi
ani yali amanyi atabaagala okundesa enseeno ebali nsookayo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi
ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda
singako n'osunga ononya mirimu
era
buli kitange wotuuka akugamba twejjula dda
wekusuubula obumwanyi mwanyi bizinensi nekula nempitamu
mukama nakwanukula nakuwa
wewaawo nannyanukula nempitamu
ebizibu bingi byatuleetera ebituyuyenye emyoyo ebyabikola ebemizaani okupima obukkiriza awo kyovanga tutenebuka nnyo wekwatekooyo yekka kubanga gyakujje kale wala nnyo
taata gyanzijje kale wala nnyo wala nnyo ani yali amanyi kyoba sesalire ndifuna kasente neneeyimirizaawo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi kyoba sesalire ndisula mu nju eneekuba n'omusana
tewali yali amanyi
ani yali amanyi kyoba sesalire ndigula emmotoka etinda n'ebinnya
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi kyoba bafadde bano balimbuuza nga beeweseko
tewali yali amanyi
ani yali amanyi
ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda.